Ngofuninda woyokuphumula hayi khona bemhlabeni siyophumula welisayo
thembele nkosini
wena uthembe bani wemngani thembele nkosini thembela kunamandla wemngani ngiyayisinjabulo mina ngasengajabula mina we kwase kwakuhlukumbone ngimthandayo ungawusamshiya mosumshiya ungawusamshiya mosumshiya woza ngihambe woza ngihambe nawe
woza
ngihambe woza ngihambe nawe
Wosa,
Ngushothi nabaqulusi.